afungwe se tukinjiramo
mu ndirimbo zishimagiza ubutwari bw'u Rwanda no mu magambo bagendaga bavuga ngo BBC turayamaganye urubyiruko rurenga 500 twari rwitwaje ibyapa byanditseho ngo BBC ntawe itani na RTLM twamaganye BBC n'amacakubiri yayo urwo rubyiruko kandi rwari nitwaje ibyapa byanditseho amagambo ashyigikira umukuru w'igihugu Paul Kagame urwo rubyiruko rwagejeje ubutumwa bwa yubugenewe abagize inteko ishinga amategeko imitwe yombi urugendo rwakozwe n'urubyiruko rwabaye mu gihe inteko ishinga amategeko y'u Rwanda imitwe yombi nayo yari mu nama yigaga ku ruhare rwa BBC mu guhakana no gupfobya genocide yakorewe abatutsi no gukomeza gukwirakwiza ingengabitekerezo yayo Depite Bwiza Koni akaba yatangaje ko ashyigikiye iby'urubyiruko rwakoze ko ariko n'inteko ishinga amategeko igomba gushyiraho ingamba zihamye
twebwe nka parliament uyu mwanya icyo dushaka kuvuga ni parliamentary diplomacy kuko twageze mu rugamba rw'amagambo twageze mu rugamba rwa intellectualism twageze mu rugamba rwa attack ire exciting igumura turabikoraho iki rero ndemeranywa ko tujya mu myanzuro ivuga ngo tube twashyiraho ingamba za proactiveness ku buryo buhoraho twe kuba reactionary twe guhora turi reactinga ngo badushyire muri crise kuko twebwe twamaze kujya muri development rero ntabwo twakwemera kujya muri crisis bwakeye bwije kubera bafite gahunda yabo yo kutudivating
nubwo imyanzuro itari yabonetse mu bagize inteko ishinga amategeko ariko abadepite bashakishaga icyakorwa ngo abantu bagize uruhare muri iriya filime bavuga ko igamije gupfobya genocide babe babihanirwa uyu ni depite Mukama Abbas wungirije umukuru w'inteko ishinga amategeko y'u Rwanda
ari Kayumba watunyize kuvuga ngo FPR yakongeje nuvaho nawe arapfobya ni naya wareba udasingwa kuba none yabaye kuvugiza ibinteramwe we akumvamira 10% y'interamwe zuza ku genocide najyo nipfubya ikwibaza n'iki kibura mu mateko yacu mu Rwanda niba dufite ko twebwe tuzi ko mateko yacu abihana nubwo bari hanze y'igihugu ni kuki tudafungura dossier dutangire tubareje hano mu Rwanda ko twebwe tubyemerewe
kugeza kuri uyu mugoroba inteko ishinga amategeko imitwe yombi yari ikiri mu nama bashakisha umwanzuro wafatwa ku kibazo abagize inteko ishinga amategeko bemeza ko gikomeye kandi kigomba kubonerwa umuti byihutirwa si urubyiruko rw'abanyeshuri rwari rwitabiriye iyi myigaragambyo kuko harimo n'abandi bakora imirimo inyuranye muri uru rugendo nta muntu wigeze ahohoterwa kuko bashinzwe umutekano bari hafi bahagarika n'imodoka ngo bakore urwo rugendo babone aho banyura Asumta Kaboyi ijwi rya Amerika I Kigali.